nanta wotaba na yoja kusumwa na wafe bamu kubaba imba nti mboko zake
muga katonda mugulu bwembanga mbera ntaba nangera ngo mtu muri munda mfuno obuswandi Adina Records
Savage
Jared Chiwewa
Felix
Katonda wampa mundange simye Neteri kalunji kefunye mbulunji Abasajja bekube mbale nebeta Boloku baba lwanira nantaba Abakadde n'abatonda abatasana Bona begomba okufuna kunze Olw'okuba obulungi mukama bwe yampa Erinnya lyandiba lwanya siri nyome Abeyogerako n'abali mwedda Nga babitibwa n'abamu bakungu Bese mabwe betaba nantaba nze Abasingolo obuswala nebalwana
Natabotabana yoja kusumwa na wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yoja kusumwa na wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake Nenda kuhora batuze boku chalo chafe Mujetwe kwe kalakase kuba kino kisukiride Tebalinda na kwetegereza bamu kuba bayimba oluyimba lw'evanizi Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake Lwaki totuyamba nantaba oyogera amazima ntono gwe njagala okusinga okusumwa na wafe Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake
Muga katonda mugulu bwembanga mbera ntaba nangera ngo mtu muri munda mfuno obuswandi
Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake
Nange sayagala kulwanirwa abasajja bamwe gwali musango gwa mama yafumbe kyogero
Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake
Yatola kuwebye nampa bambi mama wange kitegeza kasukali mama tozanyirwako
Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake
Natabotabogenda kusumwa na wafe sikalenga weka zanyo
Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake
Nange sayagala kulwanirwa abasajja bamwe gwali musango gwa mama yafumbe kyogero
Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake
Bayo nantaba webe moyogera amazima nti ono gwe njagala okusinga okusumwa na wafe
Natabotabana yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake
Natabotabana
yoja kusumwa na wafe bamu kuba bayimba nti mboko zake